tuje mu Rwanda abanyeshuri bahora biga kaminuza ya Jomo Kenyatta yakorera I Kigali mu Rwanda batangajwe n'ingingo yavuye mu biganiro byabaye hagati y'ikigo cyabo n'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda n'ingingo abanyeshuri bemeza ko atacije gukemura mu bibazo bari bafise nkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboyi
ugomba kwiga ariko uburyo bwo kwiga uko ugomba kuba online hari na option ya kabiri yo kuba wajya cyane cyane ko ari gutangira
uyu ni Emmanuel Muvunyi umuyobozi w'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda asobanura abanyeshuri barenga 300 bigaga muri kaminuza ya Jomo Kenyatta uburyo bagiye gukomeza amasomo nyuma y'uko ikigo cyabo gifunzwe inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda yafashe umwanzuro ko iki kigo kigomba gufungwa burundu abanyeshuri bari basanzwe bakigamo bagakomereza amasomo yabo bifashishije uburyo bwa internet ibizwi mu ndimi z'amahanga nka online cyangwa bakaba bakoroherezwa kujya gukomeza amasomo yabo mu gihugu cya Kenya n'imyanzuro yamagamwe n'abanyeshuri ivuga ko yose itazabafasha
batubwiye ko tuzajya tujya gukorera ibizamini Nairobi ku itike yacu bamwe muri twege minerbare twayishuraga ku mushahara w'akazi dukora kubona uruhusha ku kazi ngugiyo ngiyo kubona iyo tike kujyana Nairobi bamwe muri twege ntayo tuzabona
imbari iyo system bahisemo ya online twege ntabwo twigeze tuyihitamo kuko twagiye kuza kwicara mu ishuri online zihari none uyu munsi baradufosinga kuba ibyo dukora
iyo ubona umuntu yishyura minerbare yiziritse umukanda yarangiza ngo kumva ngo birakubise ngo university irafunze nta mpamvu muta imenyeshejwe urumva ko ari ibintu bibabaje cyane
leta ivuga ko nta munyeshuri wari usanzwe yiga uzaba uburyo bwo gukomeza amasomo inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda isaba abanyeshuri kuba bakomereza mu zindi kaminuza zemewe mu Rwanda umwanzuro nawo wagaragaye nk'uzananiza abanyeshuri batari bake cyane cyane abafite amikoro adahagije
nari nagiye gukoresha exemption kugira ngo ndebe ko nakwiga ahandi nkarangiza vuba nk'uko mbyifuza icyabaho nuko nagiye kuri University of Kigali amasomo nasanze amwe batayigisha nayo bigisha nukuvuga ngo hano umuntu agiye abonamo C nukuvuga ngo kubona inyuguti ya C hano uba watsinze kuri Jomo Kenyatta ariko ugiye kuri University of Kigali nukuvuga ngo kubona inyuguti ya C bayifata nkaho watsinzwe mu masomo icumi yose cumi n'abiri nari maze kwiga ayo bankuremo ntagomba kwiga kuri University of Kigali na amasomo abiri yonyine nukuvuga ngo ubwo masters abandi biga imyaka ibiri twe tugiye kwiga imyaka ine icyongeho nukuvuga ngo aho masters handi bayishyura miliyoni n'ibihumbi 900 nukuvuga ngo hano nari maze kwishyura miliyoni n'ibihumbi 600 ubu ngiye gutangira kuri University of Kigali nongere nishyure miliyoni n'ibihumbi 600
iyi kaminuza yari iherutse gushyirwa ku rutonde rw'izavuzweho kutagira ireme ry'uburezi rihagije yahagarikiwe ibyiciro bitatu by'abayigagamo ije yongera kuri kaminuza zindi enye zari zaramaze gufungwa n'ikigo cya leta gishinzwe amashuri makuru mu Rwanda leta yavugaga ko izi kaminuza zafunzwe zitari zikwije ibisabwa ngo zitangire ireme ry'uburezi bunoze iyi kaminuza kimwe n'izindi zafunzwe mbere zari zahawe amezi 6 ngo zibe zakosowe amakosa yagaragaraga mu mikorere yazo ayo mezi ashira ntacyo zikoze leta ihitamo kuzifunga burundu nubwo habaye ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda abanyeshuri ndetse na kaminuza iyi kaminuza Jomo Kenyatta yarangije kuva mu Rwanda kuko naho yakoreraga nta birango byaho bikihagaragara Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali